sungile ushiro my biro san siro nafunge midomo ya marapa kama viro mwanangu planetasia nyangao kwenye hewa Less rap or tiny level was a cannon, it could champ and kanda kama sadus, duki bow, take it, 1-2-1-2, harakati hizo ndezifanya kitambo zamani, nightmare, keju, nikiwa tengwani, kabla sijafika DC, Washington mbele, sijajua ntakuja pige Beverly Hills misele, supu ya utumbo, chapati na kongoro, breakfast ilikuanga chai kwa kiporo, rest in peace, homie Tony Kagoro, asiri haitotawaliwa na masoro.
Mkije mbele nusu wanja tunachezea
Kirumba
Tunafuza mwanja tunapotezea Ground hii ni mafunja tumtajionea Na tufangilima mahofea Mkije sana nusu wanja tunachezea
Kirumba
Tunafuza mwanja tunapotezea Ground hii ni mafunja tumtajionea Mkijifanya mski tunaongezea
I'm all top mics in the night With the energy to cause a street fight Knuckle up, baby, buckle up It's dangerous on the half, they flaming guns Slinging crumbs, Hennessy and Jameson The eyes of the jungle bloodshot The disgruntled smirk of a crook Posing for the pick in his first mugshot My 7.5 is working, oh that's for certain We in the lab cooking and juking until it's closed curtains I'm busting shots at the serpent for a purpose The 7 stars represent the 7 churches Watch what you worship, don't miss the revelations You'll be caught up like the listeners Still caught up on my first shit Assassin with the blade, catching niggas fade It's a rapture on the stage when you capture these grenades You'll be a fossil once they really understand the gospel El Chapo with chopped cheese and a taco
Mkijetele nusu wanja tunachezea